CK Music Promos.
Why las bafili mama?
Oka imbela inyimbo initumile phone. Rockstar. Eke obi ya zagi.
Bana ini apu.
Foxa. Baby show me your love. Nzako pasa vonse. Tima wanga onse. Na nyumba yanga. Netene koma baby. Nzako itana sweetie. Ifuna chabe nikulangize. Ko nyumba kwanga. Ndiwe madam, madam.
Ah, madam.
Ndiwe madam, madam.
Ah, madam.
Funa bakuone koche.
Oh, oh, oh,
olevi fute bwandi nifuna bakuone koche. Nipuna waku wala koche.
Iwe nipuna mtima niwe wasanka.
I know you love and I love you so much. Mandi family yako sini zwanga tizaka nikonda. I love you so much. From day one and too much. Uyo mtima unasani wala suka nisia nishwa usili zisa.
Baby Niko konda maride Kumutima kwanga Kuna sanga chaiwe Uka puse wanzako Tima wanga unakona chaiwe Diwe weka bibi Kumutima kwanga Ndiwe madam, madam.
Ah, madam.
Ndiwe madam, madam.
Ah, madam.
Kuna bakuone koche.
Olo
vifute bwandi nifuna bakuone koche.
Kawe, iwe ni toto pa toto, olo makolo ya funa we. Iwe ni teno pa teni momo. I got love for you, I wanna be with you, I wanna die with you. Iwe na ine forever and ever. Ndiwe ngoto yandi, therefore ya uwe wanti. Nifuna ni kuchose pacha, unkale madam.
Yeah, madam, madam. Ndiwe madam, madam.
Ah, madam.
Funa bakuone koche. Olo vifute bwandi nifuna bakuone koche.
Ah,
nifuna bakuone koche.
Fresh.
Iwe nifuna mtima niwe wasanka. Iwe nifuna
mtima niwe
wasanka.
Exclusive from CK Music Promos.com.